chichi kushupa mumwe obe we munandi we chuchutika chetekela femuli Yesu he upela fionse ukabela akakupela isita yobe ileisa jinshi chikushupa mumwe obe we munandi wichuchutika chetekela femuli Yesu he upela fionse ukabela akakupela ishita yobe ileisa
Yesu ekapela wa fionse
Chusho ya fola mochalo we sakamana Uyu Yesu yena taka kushe Akakomona ifilamba fyobe mune Lole la fe inshita yobe Ileisa Nangu amachusho ya fula mochalo wisa kamana Uyu Yesu yena taka kushe Akakumuna ifilamba fyobe mune Lole la fie inshita yobe ileisa
Yesu ekapela wa fionse
ekapela
Yesu katula
Yesu
ekapela wa fionse
ekapela wa fionse
Yesu
got to love, Yesu. Got to love.